ronde bigwire mu ndeke mutire mu rukundo nyewe no bumoturo ni tuntwara ntina no kubyama manya tingwe ndanchirote bamugwire mushukara